Yeah. Ooh. 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 Tango. Nilthola u. Bongo uhle. Nilthola u. Uthando ngilthola ku bonke okujabulisa umoya wami ngilthola ku mangizwe ngathi ngizohlala ukuthula ngilthola ku makuphela amandla ithemba ngilthola ku mawumnyama tukhanya ngilthola ku bangasasibona izathu sophila isizathu ngisithola kube thola ku thola ku thola ku thola ku thola kube thola ku thola ku ngisithola ku
Tovalo, Pretango, Alamangreva, Polisango, Isfiso, Samuot, Egoisa Pazis, Inclisio Yam, Isupso, Amanglet, Amanglet, so Tolago, O Manila, Sega, Inclina. Ona ku awumagumnyama tukhanye kuthola ku mangasasibonisa sokuphila
isizathu ngisithola ku thola ku thola ku thola ku thola ku thola ku
Gengi chigele, gigele ni figele, tando ngaltanda zelo man pigele, kizino pegele, funu tando zele nige tutuge, nkatele uklabele, yabanda ngapande kuwe nangsanete, mbonu tando lpume, mboni zita spele zelo mun tegeti sa utangtange, gengi zwe utanghambe, mfunzo kningi ngeke ngulambe, Ani nawe sithando sami tumunde ketisa kuthangthame angeke ngizwe uthangame ongifunde ukuningeke ngilambe hama nami dali wami
uthando ngilthola ku bonke okuhle ngithola ku uthando ngilthola ku Bongo kujabulisa umoya wami Thola ku Thola ku Thola ku Thola ku